bange semna mwefulira bubi banange mwisawo baganda bafe era mtuisa bubi wene seno ne kumaramu jolireka nogenda mwisawo bakolimite banange munkola bubi mwakulira waye mwabataina mitima yadde ya watu za kolenja to make awareness everywhere kubanga muli olaga mulugube mulugube nadala mwabatu londere ebiwulenge mulugube ngamba kwe memba mparamenti mulugube ebye biteka byobagaba komutali kantu mulugube mweba minister batunda egwanga lyaffe mulugube mwabatundo obululu mwe mulugube mpulira mbakoye mpulira mbakoye mpulira mpulira mbakoye mpulira mbakoye mpulira mbakoye mpulira mpulira mbakoye Mwabakabi abana, abakabi abakadde, abakabi abalema. Mwabakabi abana, abakabi abakadde, abakabi abalema. Mwabakabi abasibe, bakigala batawulira anange. Kikugasa kimuli okubeera n'omutitimbo gujjudde mu nju yo. Naye nga weetaaga mu kkubo kugende wuwo, beyaguza lukyo. Nga weerabidde nti kwotudde gotemye lulikya n'ekiggwako ekikisanjudde n'abantu ba famireyo bakotogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna oluusi n'emikwano gyo naalumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerirabibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabye kubanga muli wolaga mulugube mulugube nadala mwabatu londere ebiwulenge mulugube ngamba kwe memba mparamenti mulugube ebye biteka byobagabaga omutali kantu mulugube mwe ba minister batunda egwanga lyaffe mulugube mwabatundo obululu mwe
Kulembeze chokanga sente bazi watira imwe Muza chimono nono olibyo bina inga walibe nguzi atira imwe
Foreign soldiers, rest in peace Foreign soldiers, never forgotten Foreign soldiers, forever you got Foreign soldiers Sabatu sabira seno abajagala kumutima Ngamba gwe moyo wa gwanga kuma Uganda Nabantu bayo Yagala mno, yagala mna Uganda Kuma mno, sabira mno, sabira Uganda Kanaka imba kenyimbye, wendi wafunde bana bange mwabume Kenyimbye, wendi wangeza bana bange mwabume For God and their stomach, sad Mr. Politician, you better change You make southern and southern South people cry Why? Lord have mercy, act accordingly for God and my country. Bless back in the ghetto.
bako ye mpulira bako ye mpulira mpulira bako ye
What happened to humanity?